Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19, metero 22. Mushobora kandi no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC kuri uyu wa gatatu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherere hose ku isi, kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubategurira buri wa gatatu. Uyu munsi turaganira ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 kuri serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Turabashimiye rero kuba mwamaze bamwe muri mwe kuba kuduha telefone zanyu kugira ngo muze gutanga ubutumwa, inama cyangwa se ibitekerezo munabaze n'impuguke twabatumira uyu munsi. Mugume hafi ya radio yanyu rero, ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nongere mbahe ikaze kuri radio yanyu. Mu bagore miliyari imwe na miliyoni 900 buri mwaka bari mu myaka y'uburumbuke hagati ya 15 na 49 mu mwaka 2019, miliyari imwe na miliyoni 100 bari bakeneye uburyo bwo kuboneza urubyaro. Muri abo miliyoni 842 bakoreshaga uburyo bwo kuringaniza imbyaro, kandi miliyoni 270 ntibabashije kubona ubwo buryo nk'uko OMS ibigaragaza. Ishami rya ONU ryita ku buzima wa OMS rikibutsa ko uburyo bumwe rukumbi bwo kuboneza urubyaro, agakingirizo, bushobora kubuza umuntu gusama, bukanamurinda kwandura indwara zifatira mu myanya ndangagitsina harimo virusi itera SIDA, VIH. Ikindi OMS yibutsa nuko uburyo bwo kuboneza urubyaro buteza imbere uburenganzira bwa muntu, kubiyemeje kugena umubare w'abana bifuza n'igihe bashaka kubakurikiriza. Cyakora ibikorwa byo kuringaniza imbyaro ubu ni bimwe mu byagizweho n'ingaruka n'icyorezo cya COVID-19. Mu kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga turareba zimwe muri izo ngaruka n'icyo abashakanye cyangwa se urubyiruko rwakora muri iki gihe kugira ngo bahangane nazo. Umutumirwa wacu muri kiganiro ni muganga Anesthete Nzabonimpa, akaba ari impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere. Reka tumwakire Dr. Nzabonimpa, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze, nenda basuhuje kandi nsuhuje n'abadukurikije.
Mbanje kugushimira umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Mbere yuko rero twinjira mu kiganiro nyirizina, ngiye kukubaza ikibazo n'ubundi nigeze kukubaza, ariko nzi neza ko abo twari kumwe icyo gihe atari bo turi kumwe muri uyu mwanya, kandi ngo aryo hasubiwemo. Nagira ngo rero ubanze wibwira abatwumva, hanyuma usobanure abaduteze amatwi ubuzima bw'imyororokere. Iyo bavuze ubuzima bw'imyororokere, umuntu yumva iki?
Nibyo koko, nitwa Dr. Anesthete Nzabonimpa, nkaba ubundi ndi umuganga, ariko nkaba ndi impuguke mu bijyanye n'ubuzima rusange ndetse n'ubuzima bw'imyororokere, ariko nkongeraho no kuba umushakashatsi, kuko nkora ubushakashatsi cyane mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ku kibazo cyanyu rero kivuga ati se igisobanuro cy'ubuzima bw'imyororokere ni iki? Ubundi abahanga batuvuga ko ubuzima bw'imyororokere ari ikintu cyose kireba imiterere, imikurire n'imihindagurikire y'umubiri w'umuntu, ibiro bikarangwa nuko umuntu agira imibereho myiza isesuye ku mubiri we mu mitekerereze ye ndetse no mibanire ye n'abandi atari ukuvuga gusa ko umuntu nta burwayi afite cyangwa ubumuga runaka muzaga imyorokere cyangwa mu nshingano no mu miterere yabwo ahubwo bakongeraho ko bivuze ko umuntu afite n'ubwisanzure mu kugenzura imikorere za imyorokere n'imibonano mpuzabitsina ikingiye kandi ikozwe ku buryo busobanutse ku buryo agomba kugira n'ubushobozi bwo kuba yabyara cyangwa yafata icyemezo cyo kubyara igihe abishakiye. Ibi rero nibyo rero abantu bavuga ko ari bwo buzima bw'imyorokere ariko tuje wenda muri porogaramu zitandukanye zo gutanga ka serivisi abantu bakibuza imyorokere ibijyanye n'uzaga umubyeyi n'umwana ibijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibijyanye no kwirinda indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina harimo na virusi itera sida ibijyanye n'uzaga imyorokere bw'ingimbi n'abangavu ko imibereho igenda ihindagurika ndetse hakiyongeraho noneho n'ibijyanye no guha cyane cyane umwari n'umutegarugori ubushobozi n'ijambo kugira ngo nawe yashobore kugira uruhare rungana n'urwa musaza we umuhungu cyangwa umukobwa.
Nk'uko mubivuze serivisi zitangwa mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ni nyinshi zimwe cyangwa si nyinshi muri izo serivisi amaze iminsi muzitanga harimo n'izo kuringaniza cyangwa se kuboneza urubyaro nk'uko bamwe babyita. Ubu ni iki cyahindutse mubona mu itangwa ry'izo serivisi muri ibi bihe isi yose yugarijwe na virusi ya corona ndetse na COVID-19 iterwa n'iyo virusi?
Tuvuze wenda mu bijyanye na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere navuga ko bigaragara ko mu iki gihe cya COVID-19 ayitangiriye mu ndaza ya 2019 ariko cyane cyane bikaba byaragaragaye mu mwaka wa 2020 bigaragara ko koko abantu bagizweho n'ingaruka zo kubura serivisi ariko izi ngaruka zo kubura serivisi bikajyana ndetse no kubura uko bagirwaho n'amakuru nyayo yaba ari amakuru yo kumenya uko serivisi zitangwa n'abazikeneye abari bo cyangwa no kushobora kugeraho serivisi zitangirwa. Ahangaha niho tubona ko mu bihugu byinshi bitandukanye cyane cyane nk'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari naho ingaruka zahabaye. Ibijyanye rero n'amakuru ni uko usanga hari nk'aho abantu bakuraga amakuru kera COVID itaraza ugasanga hari nk'abana bayakuraga ku ishuri cyangwa abantu se bagira aho bahurira nko mu Rwanda abantu bagira ikintu cyitwa umugoroba w'ababyeyi bakajya inama bagaterana bakaganira ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hari abantu babiganiraga mu matsinda bafite se mu makoperative basanzwe bakoramo imirimo yinda ariko bakajyana n'ibiganiro baganira ku by'ubuzima. COVID yarahiziye ibyo byose byabaye nk'ibihagaze abantu noneho nazaguma mu rugo zikaza noneho ugasanga kwa kuganira abantu bungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima koko ntibigishoboka kandi ndetse ugasanga ahubwo n'abantu no guhura kugira ngo banaganire by'umwihariko nabyo biragoranye ariko noneho ugasanga noneho no kubera kuguma mu rugo n'abantu cyane n'urubyiruko amashuri wenda atari gukora neza ugasanga rimwe arafunze ubundi arafungura abantu wenda ntibashobora kwegerana ngo baganire neza kuko abana bagiraga icyo twita amatsinda y'ibiganiro mu mashuri bakaba baganira ku buzima bw'imyororokere ariko kubera corona COVID-19 usanga badashobora kwegerana ngo bajya mu itsinda baganire begeranye kandi uko abantu bagenda noneho koko umwe ajya hirya y'undi ategera undi kubera gushaka kwirinda COVID-19 kuko bigabanya n'ubusabane bw'abantu no kuba banaganira wenda ku buryo bwimbitse. Hariho ikintu navuga ni uko mu bijyanye n'imitangire ya serivisi bigaragara ko gutanga serivisi nabyo byakomwe inkokora na COVID-19 cyane cyane kuko COVID-19 yagabanyije navuga ikintu cyo kugenda no kugenda ugasanga wenda bimwe ntibyoroheye abantu kuko imodoka ntizigenda yarimo iguma mu rugo no kuva mu rugo ariko no kugenda no ugasanga umuntu se nagenda aragaruka te none ugasanga kugira ngo abantu bagere aho serivisi zitangirwa nacyo ni ikibazo ariko noneho biza no kugaragara ko n'abantu muri make ubundi serivisi zitandukanye iyo ugiye kwa muganga urazishyura cyane cyane ahantu navuga ko abantu bashobora gukoresha amavuriro ya leta yo kubakoresha n'amavuriro yigenga ariko aho hose iyo umuntu agiyeyo yishyura serivisi. Aha rero bigaragaza ko COVID-19 yatumye ibikorwa byo kwiteza imbere by'ubucuruzi ibyantu bakoraga buri munsi bashakisha imibereho bajya gupagasa se byose byagiye bikomwa mu nkokora none wa mutungo winjiraga mu rugo ivubu kiboneka none utabu kiboneka uko ugasaba no kwivuza ntibikiri ku mwanya w'ingenzi w'urugo kuko ibintu byakomeye bibe bya COVID-19 abantu babanza kwibanda ku bijyanye n'ibyo kurya noneho ibindi bikaza bikurikira aho ni usanga noneho rero ugeze no kwivuriro noneho nyirizina ugeze ku kigo nderabuzima ugeze ku bitaro usanga nabwo no gukora nabwo byakomwe mu inkokora ndabivuga ku buryo bubiri kuko n'abakozi bo kwa muganga nabo bagomba kwirinda corona COVID-19 ugasanga nabo rero kwisanzura ku barwayi biragabanuka aho gusanga umuntu no gusuzuma agomba kuba yambaye agapfukamunwa aganira yitaza undi ugasanga muri make bwa busabane burya tuzi ko umuntu kugira ngo yivuze neza abone na serivisi neza cyane izuba zadumyorokere ubundi ni serivisi umuntu ajya gufata ariko ubwira umuntu n'umuganga ukuvura mukajyana ikintu kimeze nk'ubwizerane ku buryo aba ari nk'umujyanama wawe kandi umuntu w'umujyanama wawe muvugana ubundi mwegeranye ikintu navuga rero ni uko usanga na serivisi ziri kugenda zihenda umuntu usaba ashaka yagiye kwa muganga bamwandikiye umuti runaka yajya kugura muri farumasi agasanga igiciro kikubye kabiri kubera ko nyine kubera ingendo zabaye ngeya no kuzana imiti bayivanye kwerwa kugira ngo igera mu bihugu nabwo bisigaye bihenda none ugasanga n'imiti yazamuye ibiciro kuko n'ibindi bicuruzwa byazagiye bizamuye ibiciro ibiro bikaba bikora mu ngo ko hari itangwa rya serivisi z'imyorokere tukaba tunahamya ko byanze bikunze wenda nko mu mwaka umwe ibiri cyangwa itatu hashobora kuzaza ingaruka zikomeye cyane zishobora kugaragaza ko n'ikoreshwa rya serivisi ryagiye hasi ariko n'abantu bakaba batangira guhura n'ibibazo biturutse ku izo ngaruka zo kutabona amakuru na serivisi nazo zuzuza imyorokere
mu kanya turaza kugerageza kureba noneho ikirimo gukorwa kugira ngo izo ntambamyi zose ziriho ubu ngubu abantu babashe kuzibamo no kuzinyuramo kandi yenda bibe byanagabanya n'izo ngaruka zikomeye mutekereza ko zishobora kuba zaba mu bihe biri imbere reka noneho twajya ku murongo wa telefone tukakira umwe mu bakozi b'ijwi rya Amerika Jean Baptiste yaraduhamagaye Jean Baptiste uranyumva
mwiriwe neza
ubiriwe udahagana he
kade kaka yo nzamuzanda
yego ufite ikibazo cyangwa se n'igitekerezo
kibazo mfite ni ku bijyanye na no kuboneza urubyaro hari uburyo bumwe na bumwe usanga abantu bagenda batabivugaho rumwe ariko njye nashaka nibarize umuntu ufite ubumenyi buhagije kuri iryo ese birashoboka yuko hari igihe umuntu yaraboneje urubyaro nyuma bigahindukira agasama nkuko umuntu ujya kumva ngo naraboneje ariko narasamye ibyo bintu bijya bibaho
reka agusubize muganga
okay murakoze
ube hafi niba
hari akenshi bikaba bimwe na bimwe hari n'uwabigira urwitwaro rwo kubyaragura cyane yaraboneje kandi ari ukubyitwaza nta ntege yakoze niba bishoboka aratubwira se umuntu yabikumira gute niba binabaho
urakoze cyane Jean Baptiste ubwo guma hafi yagusubize Dr. Nzabonimpa
nibyo koko nk'uko mugenzi wacu Jean Baptiste abivuze umuntu wuko ashobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro runaka akaba yagira ibyago byo kubusamiraho birashoboka nubwo biba ku bantu bake cyane ndabisobanura ku buryo bubiri kubera ko mu buryo bwa mbere abantu bakoze uriya muti imiti yose yo kuboneza urubyaro kimwe n'indi miti dukoresha kwa muganga akenshi hari udupapuro bagenda duherekeza imiti tuba turi kumwe n'umuti twerekana icyo umuti uzakora ariko bagashyiraho n'amakuru y'uko uwo muti uko ukora cyangwa uko uzagirira abantu akamaro noneho rero uriya muti ya miti yo kuboneza urubyaro yose tubona hirya no hino mu mavuriro imyinshi iba ikora neza ku buryo bwa 99% cyangwa 98% byumvikane ko ibikora neza kuko n'indi miti dukoresha ahandi mu zindi serivisi y'ivura n'izindi ndwara yose uko ibikora ku kijyanyo hagati ya 98% na 99%. Icyo rero bisobanuye ni ikintu kuvuga ngo umuntu wakoze uriya muti ababwiye abazawukoresha ko mu bantu 100 bazawukoresha niba ari nk'ikintu cyo kuboneza ubyo kiba ari nk'urushinge yitewe bamuteye koko mu bandi 100 bazawukoba bazateza urwo rushinge mirongo cyenda n'icyenda kuko ntibazasama, ariko umwe azavamo asame kandi bamuteye urushinge rwose neza no kwa muganga bamuteye neza. Ibi rero ni nanabisobanura gute, nta gisobanura wenda navuga ngo ngujana kwija mu nzira atanga, ahubwo ibijyanwa n'uko umuti burya uba warakozwe n'intoki za muntu, noneho akiyongeraho n'ukuntu utwarwa kuva ku ruganda wakoreweho kugeza aho uzatangwa, noneho akanajyamo se umubiri w'umuntu wakira gute. Ibyo byose rero bishobora gutuma koko umuti uko umuntu yawukoze n'uwabikoze kandi akabyemeza nk'uko abyandika ko uwo muti akavuga ati simbahaye wenda garanti ko umuti uzakora ijana ku ijana bigukiranye cya 90 n'icyenda ku ijana. Ikindi cya kabiri ni uko umuntu ashobora gusamira ku buryo nk'ubwo bwo kuboneza urubyaro byaturutse wenda ngo kuri we ikintu navuga ni uko uburyo bwo kuboneza urubyaro abantu bagomba kubutandukanya n'ubundi buryo wenda kaburyo dukunda kuvanga nk'uburyo bwo kwikingira wenda igihe umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina akaba adashaka gusama. Kuko iyo umuntu aboneza urubyaro bisaba ngo afate uburyo bwo kuboneza urubyaro ku buryo buhoraho, ku buryo buhoraho ni ukuvuga ngo niba ari umuti wenda w'ibinini banywe buri munsi, niba ari urushinge ntazice randevu. Kandi noneho bikava mu ihame ryo kuboneza urubyaro tuvuga ko niba ari n'umugore uri kuboneza urubyaro ariko akaba atabana n'umugabo igihe umugabo adahari, nubwo yamara ukwezi kumwe abiri atatu na tanu mu yaboneza urubyaro, tumusaba ko akomeza gukomeza wa muti wo kuboneza urubyaro kugira ngo umubiri we ukomeze ubone wa muti umugumemo, n'igihe wa mugabo azagarukira azasange wa muti ukimurimo ku buryo bumufasha kudasama. Aha rero hari ukuntu rero usanga nk'uko bisigaye bigaragara abantu umugore n'umugabo bakaba wenda bakora ahantu batandukanye bakabona na wenda rimwe na rimwe, cyangwa umugabo akajya kure akazaza wenda hashize igihe, noneho ugasanga igihe umugabo agiye umugore abaye ahagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro, noneho akazabusubiraho ari uko wenda umugabo ageze mu rugo cyangwa bishiko yaje. Icyo gihe ashobora kuboneka ingaruka z'uko umuntu ashobora gusamira kuri bwa buryo kuko yari yarahagaritse umubiri umuti wari washizemo, noneho abonye uwo bashakanye aje ajya atangira umuti bushyashya. Kandi iyo umuntu anyweye umuti burya ntabwo uhita wuzura ijana ku ijana ngo uhite uba wa muntu washobora kumukingira, bisaba nibura iminsi runaka kugira ngo wa muti umubiri ushoboye kuwufata uwuhagije mu maraso ku buryo wamukingira. Nuko rero abantu bamwe bashobora gusamira ku buryo bwo kuboneza urubyaro nubwo imibumere twira ko ari bake cyane ariko bibaho, kuko bishobora kuba nk'uko umuntu umwe ku ijana, ariko n'umwe ku ijana numva ko ari ikibazo kuko abashatse kuboneza urubyaro agatwaye inda atifuje, akenshi bikanamutera wenda kwiheba no guhangayika. Ariko bibaho, ntabwo ari ikibazo navuga ngo gikomeye cyane, kuko ntabwo ari ku miti yo kuboneza urubyaro gusa, ni imiti yose dukoresha kwa muganga, nta muti n'umwe dufite kwa muganga ukora ijana ku ijana.
Yego, Jean Baptiste urasobanukiwe?
Ndasobanukiwe, ariko nk'ubwo vuga kabiri yavuga se ko ari uburyo runaka buba bwananiranywe n'umubiri, umuntu ashobora guhindura hakaba igihe byahuza n'umubiri, cyangwa se niko ubwo buryo buba bukoze nta kindi ni uko nguko nyine.
Muganga Nzabonimpa,
icyo nakongeraho ni uko nk'uko mugenzi wacu Jean Baptiste abivuze, koko buriya imibiri y'abantu byimeze kimwe, ari nayo mpamvu buriya kwa muganga iyo twigisha abakozi bo kwa muganga batanga uburyo kuboneza urubyaro, tubasaba ko umuntu wese mbere yo kumutangiza umuti wo kuboneza urubyaro abanza kumukorera ibizami byo kureba umubiri we, amaraso ye azakira gute uwo muti, noneho ibyo bizami bigatuma noneho abantu bakora icyo nakwita nk'isuzuma ryo kureba umuti uhwanye n'amaraso ye. Aha rero niho rero umuntu wese burya waba afite umuti uhwanye n'ubuzima bwe, burya abantu bose ntibakoresha niba ari urushinge ngo bose rubagwe neza, ahubwo hari wenda umubiri wose uhitamo urushinge, umubiri wundi ugahitamo kinini, undi mubiri wundi ugahitamo agapira ko mu mura, undi wenda ko mu kaboko, bitewe n'amaraso ye, bitewe n'uko Imana yamuremye. Aha rero nabwo hari igihe umuntu ashobora gukoresha kuko uburyo runaka bwo kuboneza urubyaro, ugasanga wenda uko wenda batamwitayeho ku buryo bunonosoye ngo bamukoreze rya suzuma rya mbere yo gutangira umuti, wenda bakaba bamuha umuti uko ariwo ashaka gusa ariko batabonye niba umubiri wawo wakira neza, cyangwa niba nawe koko uri umuti uhwanye n'icyiciro arimo cy'ubuzima bwe, kuko burya imiti itangwa binakurikije ese nta zindi miti ari gufata, ese nta bundi burwayi afite, kuko hari imiti umuntu agomba gufata ariko yaba afata n'indi bikaba ngombwa ko umuganga yamenya kugira ngo umuti umuntu udakora neza. Aro niho rero wabuye amakuru yose yari yatuma koko kwa muganga bamenya uburyo nyabwo. Iyo makuru adashakizwe neza cyangwa uri gukoresha uburyo koneza urubyaro nabwo ntayatangiye neza kugira ngo agenderweho, hariyo ko umuntu ashobora guhabwa umuti none umubiwe nuko nduwakire neza cyangwa umutugahora n'indi miti nawe wenda yafashe cyangwa ari gufata none ugasaba ko agize ikibazo cyo kuba yasamira uburyo runaka ari gukoresha bwo koneza urubyaro.
Yego, twakire Jean Nepomucene, uranyumva?
Hello.
Mwiriwe
neza.
Yego, ufite ikibazo, igitekerezo?
Njye ni igitekerezo. Ubundi icyo mbona, kuboneza urubyaro ni ikintu cyiza cyane, kuko burya muri iki gihe kubyara abana benshi tudashoboye kurera burya tuba tunabahohotera, kuko wakabaye ubyaye umwana ubona uburyo buzamutunga ukamwambika ndetse ukamuha ibikenewe ari byo kumutegurira ejo hazaza, kuko kubyara umwana utazabasha kujyana mu ishuri ngo abashe kwiga, intekereza ko umwana ababara cyane kuko natwe byatubayeho, ababyeyi bacu bakaba barabyaye abana benshi ariko bakabona wenda mu buryo bwo kubagaburira gusa naho bwakoroha, ariko wagera mu buryo bw'imyigire ugasanga habayemo ikibazo. Urabona nk'ubungubu muri iki gihe dufite iki gihe tugezemo, icyerekezo kirimo ni ukwiga, kandi kwiga nibwo buryo bwonyine buhari bw'umwana yakwitegurira ejo hazaza, kuko ni gake kuvuga ngo umwana azabasha gufata isuka, kuko nsibye ko no guhinga wenda atari ibya bose, ariko aramutse agiye kwiga abasha kuba yakwiteza imbere ejo hazaza he, kuko burya no mu bwonko bwe haba hafungutse. Ariko utabashije kumwigisha nibwo usanga umwana ashoboye kwikoma umubyeyi akavuga ko atabashije kuzuza inshingano ze, aziye bivamo ihohoterwa iza ashobora kumukubita cyangwa se akanazikana muviramo kumwica, akaba aribyo bituma n'abana bajya kwiba. Ariko yabashije kwiga ntekereza ku icyo kibazo kitabaho cy'ububandi.
Jeanne Nepomucene, ndagushimiye cyane kuri iki gitekerezo cyawe, ubwo wabitekerejeho neza. Reka dukomeze, ubwo uri ingaragu cyangwa warashatse?
Ndacyari ingaragu.
Urumva rero ufite ibitekerezo byiza rwose by'abantu bakuru. Urakoze cyane.
Yego, namwe murakoze.
Muganga Nzabonimpa, hari icyo mwavuga ku cyo Nepomucene avuze muri make?
Ndagira ngo nshimire Nepomucene cyavuze cyane cyane ko ari n'urubyiruko, koko nk'abantu b'imbuguke mugira n'ubuzima bw'imyorokere, dusanga koko ikintu tunavuga cyo kumugira amakuru cyangwa kwitabira gahunda z'ubuzima bw'imyorokere cyane cyane yo kuboneza urubyaro bigomba kuba ibya bose. Ntibiharirwe gusa ibyo bamaze gushaka ngo nibo babyara, ugasanga wenda abandi babifata nk'atari ibyabo, ahubwo nk'uko mugenzi wacu abivuze koko ibi byo kubyibuza bw'imyorokere cyangwa kwigisha kuboneza urubyaro byagombye guhera ku bantu bataranashaka, ku rubyiruko, ku ngimbi n'abangavu, cyane cyane ko nabo baba baratangiye kujya muri cya kigero cy'uko imibiri yatangiye gukora imisemburo, noneho nabo bakaba ugasaba imibiri yabo yatangiye gushaka ngo ibintu cyo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse tukaba tunemeza kuri iki gihe gusanga nibo bari tugenda tubona mu bushakashatsi hirya twibwira ko abantu batari bakora imibonano mpuzabitsina hakiri kare. Rero bitaba bigaragara rero n'ubwo ku rubyiruko wenda tutavuga ko ari kuboneza urubyaro, ku rubyiruko dukunda kubyita ni kwirinda kwirinda inda zitifujwe, ariko ni ngombwa ko n'abana urubyiruko batangira kubwirwa ayo makuru y'ukuntu bakwirinda inda zitifujwe, nabo bitewe n'amategeko uko abivuga cyangwa n'uburyo bashobora gukoresha bakabubwirwa bakabumenya. Uwe wenda mu kibazo wenda cyo kuba yagira yakora imibonano mpuzabitsina cyangwa wenda cyangwa ashobora kuba yatwara inda akaba yatabarwa, cyangwa ndetse wenda akaba yafata uburyo runaka nawe uko ari ubwo bemererwa n'amabwiriza wenda tubona mu duhabwa n'ishami ry'umuryango w'imigita ku buzima abavuga ko n'urubyiruko ndetse n'abari munsi y'imyaka 18 n'abashaka kwitabira gahunda z'uruzagumyokera harimo n'izo gukoresha uburyo bwo kwirinda zitifuzwa. Ikindi nakongeraho ni uko burya nk'uko baca umugani mu ndimi z'ino iwacu ngo igiti kigororwaho kiri gito, nibyo koko kuko umuntu yahabwa amakuru akiri muto atarashaka n'urugo ari urubyiruko kugira ngo amenye ko niyo gahunda yo kuboneza urubyaro ihari ndetse n'imiti ikoreshwa akaba yayibwirwa hakiri kare kugira ngo none azagire cyagihe azajya gushaka cyagihe azajya gushinga urugo afite amakuru ahagije yaramaze gukora ndetse n'igenamigambi ry'abana azabyara igihe azababyarira akanabigana none bagiye kurushinga none bagatangira urugo bafite icyerekezo kuko burya urugo rufite intego ni rwo rushobora no kwiteza imbere. Aronga bamushimiye cyane mugenzi wacu kuba afite bira bitekerezo kandi atarashinga urugo akaba nemeza ndashidikanya ko bishobora kuza bizamufasha kandi ko nashinga urugo ashobora kuzitabira gahunda yo kuboneza urubyaro kandi akazayikoresha neza kurusha wenda uwabona ko bitamureba mu gihe cy'urubyiruko.
Birumvikana ko wazajya hane inama n'urundi rubyiruko bagenzi be kuko numvise yabisobanukiwe. Mu kanya mwatubwiraga ko hari ingaruka za COVID-19 ku buryo bwo gutanga serivisi cyangwa se no kubazihabwa, hari aho mwavuze muti hari impungenge ko mu bihe biri imbere hashobora kuzaboneka ibibazo bikomeye bijyana n'izo ngaruka. Aha uriya muvandimwe Jean Baptiste yari yabajije ikibazo kijyanye na n'imiti mikorere y'imiti y'uburyo cyangwa se uburyo bwo kuboneza urubyaro. Mwavugaga ko bushobora gukora kuri 99% cyangwa kuri 98% noneho mukavuga muti umugore niba umugabo atanahari agomba gukomeza gufata uwo muti aho hagaritse bigenda gutya. Noneho muri iki gihe abantu badashobora kujya kwa muganga tuvuge badasohoka kubera COVID cyangwa izindi mpamvu amavuriro yenda ari gihe bagadakora cyangwa se badashobora kubona izo serivisi ndabivuze namwe ko zakomwe mu nkokora, umuntu yabigenza gute tuvuge yamaze yafataga imiti hagati aho ngaho agasimbuka ukwezi cyangwa igihe yagombaga gusubira kwa muganga ntajyeyo noneho agasama arabafite ubwoba ko ngashobora kubyara umwana umugaye cyangwa se akaba yagira ibindi bibazo, uwo muntu mwamugira nama ki?
Aha nibyo ko iki ni ikibazo cyiza kuko biranagaragara cyane mu bihe bya COVID-19 koko ushobora gusanga abantu bashobora kuba bakoreshaga serivisi zo kuboneza urubyaro noneho ugasanga kubera guma mu rugo no kubura uko bagera kwa muganga wenda ntibashoboye kubona serivisi nk'uko bazifuzaga noneho akaba yatwara inda. Ariko anganda ngo nongereho n'akantu k'umwihariko COVID-19 buriya ikigera ku bantu yagize ingaruka zikomeye cyane kuko twize kuvuga ko ubuzima bw'umuntu burya bugaragarira ku mubiri gusa ubwo haza n'imitekerereze ndetse n'imibanire n'abandi. Hari abantu rero benshi bagize ubwoba cyangwa n'ubu bagifite ubwoba bwinshi bwo kurwara COVID-19 none ibyo bintu bigatuma muri make umuntu ahorana ikintu kimeze nko guhungabana yikanga COVID-19. Ibyo nabyo biri mu ngaruka zishobora gutuma noneho nawe undi wabuze ya za serivisi none akanatwara n'inda mu icyo kintu kimeze gutyo cya COVID-19 cyamuhabuye burumva umutima we ntutekanye buryo ko n'inda atwaye ishobora guhura n'ibibazo cyane kuko twemera ko nk'abaganga ko burya umwana apfa mu iterura ni ukuvuga ngo burya ubuzima bw'umuntu butangira igihe agisamwa. Icyo gihe iyo bitagenze neza ugasaba wenda nka nyina cyangwa umubyeyi w'ababyeyi be umwe afite agahinda ntatekanye arahungabanye ko gushobora kubona rwa rusoro cyangwa wa mwana uri kwikora mu nda ya nyina uri gukwira mu nda ya nyina kuko wenda bitagenze neza rimwe na rimwe akaba yanavuka wenda afite ibibazo runaka niyo bitaye ibibazo wenda byo kukugira wenda ubumuga runaka ugasanga n'imitekerereze ya wa mwana uvutse mu ibyo bihe kuko nayo byihuritse cyangwa se afite uburwayi wenda bwo mu mutwe bumukurikirana kubera inda itakuze neza ngo umunyimbo bashobore kumwitaho neza cyangwa batari banezerewe. Ibi rero niho bigaragara rero ko nk'abantu batwaye inda mu ibi bihe koko bashobora kugira ibibazo bishobora kubabaho ku buzima bwabo nk'umubyeyi noneho ibibazo byo ku mubyeyi ihungabana cyane cyane ibibazo byo mu mutwe ugasanga we n'umuntu yakiriye gutwenda muri COVID ayibanye ariko atayishimiye noneho bigatuma umwana akura muri make n'umuntu umwana agakura nabi noneho kuvukaho kazasanga umwana wenda avukanye ibiro bike se cyangwa se avutse wenda adahumeka neza cyangwa se no gukura kuragira kwakuze adafite wenda imba mutima zitagenda neza muri make ugasanga ubuzima bwe bimukure ku mubiri no mitekerezo y'umwana kuko bigenze nabi. Icyo nabivugaho rero ni uko abantu wenda umuntu yabamara impungenge cyane cyane mbabwira ko no mu ibihe bya COVID-19 leta zinyuranye z'ibihugu bitandukanye n'ibihugu tuba turimo nka leta y'u Rwanda ndetse n'ibihugu wenda n'i Burundi n'ahandi naho turi hose byagiye bigaragara ko mu bihe bya COVID-19 serivisi zigomeza gutangwa kwa muganga. Serivisi zikomeza gutangwa kwa muganga, abaganga bahari bagatanga serivisi zo kuboneza urubyaro uko zatangwaga. None ikibazo kikaba ahubwo abantu bagira ku ivuriro gute, ariko henshi bagiye bavuga ko umuntu agiye niyo haba muri guma mu rugo, umuntu agasohoka mu rugo akabwira abashinzwe umutekano ko agiye kwa muganga, akenshi baramurika agatambuka. None abashinzwe gukoresha nk'iyo serivisi izo akaba babereka wenda n'agapande wenda ko muri serivisi bamuhaye, ariko akenshi iyo umuntu agiye kwa muganga ntabwo abashinzwe umutekano bamuhagarika. Ariko ugasanga wenda abantu tubafite ayo makuru cyane cyane ko dutangira twavuze ko yamiyobora abantu bavanaho amakuru, akenshi usanga idakora kuko ntibakibona uko bahura ngo bahanane amakuru. None ugasanga uyu muntu wenda wavuze tuko ari buguma mu rugo ko ntawugera no kwa muganga, none ugasanga abuze serivisi kubera iyo mpamvu. Ariko serivisi ubundi ziracyahari, zirafunguye mu mavuriro, abantu bategereje abazikeneye, abantu bajya bagenda bakazibona nta kibazo.
Ni byiza kubimenya. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanone tujye ku murongo wa telefone twakire Vena. Turi kumwe?
Halo.
Wiriwe neza?
Wiriwe.
Urahagana he?
Ni mu ntara ya Muyinga.
Mu Burundi?
Ego.
Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Njye mfite ikibazo. Nagomba kubaza uwo mutumire nkatwe mu Burundi radio nti yumva na umuntu abacye kuri Facebook aho nta audio ibihari, ariko ikibazo nagomba kumubaza k'ibyo bintu byo gutandukanya inzara cyangwa kuboneza urubyaro, sinzi kumengo turiko turaraba mu mibano mu bantu umengo birafite ingaruka y'uwo mutumire niyo gira icyo abivuze ko cyangwa akavuga ati iyo ngorane iyo bari bwoko kikubera nk'akarorero nka jewe umudamu ufite abana narise abana hama umugore aja kubwo buryo haheze imyaka 8 urumva ubwo buryo arabuvuye ko ariko inyuma yaho na undi mwana atubiye kuronka urumva tukuma turindiriye sinzi cyangwa abize by'ubuvuzi badadusiguriye ko nimba umuntu agiye kuri urwo rucanco aba ahejeje burundu, kubera natwe ubu biri ko bituzanira umutima mubi, ko bituzanira umutima mubi ku buryo nk'umugenzi yaguhanuje ati nojya ku rucanco umukunda umengo ntiwamubwira ko yojyayo, kubera natwe twarugiye ko ingaruka zabyo izo tugarukako, kandi na leta twoyisaba idufashe nimba hariho umuti ushobora kuzongera abo bantu bafashe ubwo rucanco hama basubira kwimvira kurondera umwana ntaboneke, kandi ndazi ni benshi bo dusabira cyangwa uwo mutumire ko y'ubuvuzi akadusigurira neza igihe basi umuntu yorindira igihe ishobora gutwara. Nicyo kibazo nari nkwise gusa inyinshi sinzi ko nshobora kuyironkera ndi ngaha ku murongo kubera
yego
ino nta radiyo yumvikanaho. Murakoze cyane.
Urakoze nawe Vena. Oya, guma ku murongo wumve igisubizo aguha, kuko ni ikibazo cyiza cyane ubajije, kandi ndumva bishobora gufasha benshi bashobora kuba bafite impungenge zo gukoresha ubwo buryo bwo kuringaniza imbyaro cyangwa se ababufashe bagahura n'utubazo nk'utwo ufite. Reka mpe muganga umwanya akubwire, hanyuma ubwo niba hari n'akandi kabazo wifuza kongeraho kugira ngo urusheho gusobanukirwa umubaze. Muganga, nzabona impa.
murakoze.
Arakoze kuko mugenzi wacu ikibazo baje ni cyiza cyane kuko bijya bigaragara ko hari abantu bako bashobora gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro hakaba hagira ingaruka cyangwa ingorane bahura nazo muri byandi uko abantu bavuga ko hari ingaruka zishobora kuboneka iyo umuntu akoresha umuti runaka niyo kuboneza urubyaro irimo ngira ngo izo ngaruka nazivugaho nihuta iyo abantu bakoresha nk'imiti wenda yo kuboneza urubyaro hari igihe bamwe bashobora kubonana nk'imihango biriya kuva amaraso buri kwezi bakabona wenda birahagaze cyangwa rimwe na rimwe ugasanga ahubwo wenda birahindutse uko byagendaga wenda noneho ari kuva amaraso menshi cyane wenda byaje n'uko byari bimeze mbere abandi ugasanga wenda hari nk'abagira ugasanga rimwe aribwa umugongo abandi wenda ugasanga wenda yaravuga ngo arwaye umutwe cyangwa hari n'abavuga ngo ibiro byahindutse bya byinshi cyangwa bibaye bikeya ariko nicyo mugenzi wacu yakomojeho cyo kuba yatinda kongera gusama nacyo kirashoboka ku miti imwe n'imwe yakoresheje kuboneza urubyaro aha rero niho rero mvuga ko nk'abaganga cyangwa nk'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hari imiti tuzi koko yo kuboneza urubyaro ishobora gukoreshwa n'umuntu wumva ashaka gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ashaka kuzongera kubyara vuba hakaba n'indi miti yo kuboneza urubyaro ihabwa cyane cyane nk'umuntu wumva adakeneye kuzongera kubyara abana ku buryo iboneza urubyaro ku buryo bw'igihe kirekire muri make wakazamuye igihe kirekire ashatse kubyara iyo umuntu yaje kwa muganga wenda ntatange amakuru neza cyangwa umuganga nawe ntakurikira neza ngo amenye icyo umuntu ari gushaka by'umwihariko hari igihe ko ushobora guha umuntu nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro buzatinda mu maraso ye kuko hari igihe umuntu wabufata uburyo bwo kuboneza urubyaro wenda ugasanga yabuhagarika ariko ntahite asama kuko babukiri mu maraso ye wenda igihe runaka noneho ugasanga rimwe wenda amaze nk'umwaka umwe ibiri itatu atarashobora kubyara kandi yabyifuzaga aha niho rero ngaruka kuri cya kintu navuze tugitangira ko buri muntu wese uje gushaka serivisi yo kuboneza urubyaro icya mbere na mbere yagombye kubanza akaganirizwa noneho yamara kuganirizwa akihitiramo uburyo akoresha bwo kuboneza urubyaro amaze guhabwa amakuru yose n'ingaruka ndetse zishobora kubonera ku buryo ubu n'ubu bwo kuboneza urubyaro kubera ko njye ndababwiza ukuri nk'umuganga w'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hashobora kuza nk'umuntu wenda avuga ati njye ndashaka kuboneza urubyaro igihe cy'imyaka ibiri nkamenya umuti namuha kuko nzi ko nyuma y'imyaka ibiri nimuhagarika azahita asama mu kwezi kuzakurikira ariko hakaba n'indi miti ashobora kuba wenda yari ariho yayihagarika nkamubwira wenda bizasaba nk'amezi atatu ane atanu atandatu kugira ngo wongere usame kuko uwo muti wenda utazahita ushyira mu mubiri ako kanya ibyo rero nk'abaganga b'inzobere biba bizwi n'abaganga batanga za serivisi barabyigishwa bakaba babizi gusa nkaba ntabura kuvuga ko rimwe na rimwe uko bigaragara wenda rimwe n'ayo mavuriro amwe n'amwe hari igihe usanga abaganga batabona umwanya wo gukora wo gushakisha ayo makuru yose cyangwa babona umwanya wo kuganiriza umuntu uje abagana cyane cyane ko wenda babona ku muryango hari abantu benshi babategereje ari nk'abantu wenda 50 cyangwa 100 baje gufata ubu buryo kuboneza urubyaro noneho akabona afite n'ataza kubona umwanya wo kubaza buri wese no kumukorera rya suzuma ryo kumenya uburyo uhanye n'umubiri we noneho ugasanga ko baravuga ati wenda bashaka ibinini bande bashaka ushyira n'ibande bakabahereza gutya wenda badakoze iryo suzuma rero niho mvuga ko ibibazo bishobora guterwa no kuboneza urubyaro n'imiti yo kuboneza urubyaro bishobora kuhaba nk'ingaruka bishobora kubonera ku bantu bamwe na bamwe ariko ibyo bibazo byitondewe bikaganirwaho mbere yo gutangira uburyo bishobora gukemuka ntibibe ku bantu benshi ikintu nacyo nakongeraho ni uko iyo umuntu afite impungenge y'uko atari gushobora gusama noneho bigatuma akomeza abitekerezaho cyane bikamutesha umutwe kwa guta umutwe noneho akumvaho ko byamuhangayikishije byongera ahubwo kugomeza kudashobora gusama noneho kubera ko burya kugira ngo umuntu abashe yashobora gutera inda cyangwa umugore abe yashobora guterwa inda burya akenshi ibintu amahirwe yiyongera iyo umuntu adafite ikintu
kimuhangayikishije
kimutesha umutwe muri make bisaba ngo aba afite imitekerereze myiza aba yameze neza atekereza neza muri make nta kintu kimutesha umutwe kugira ngo ko nabibonana n'uwo bashakanye kuko no gutwara inda bize kwiyongera kuko intanga y'umugore intanga y'umugabo icyo gihe ziba ziteguye neza kandi zifite ubushobozi bwo kuba zavamo umwana
vena urasobanukiwe
kibazo ngenda cyumba neza cyo bacaravuye kwera yasiguye neza ko abaganga batanga ubwo buryo ariyo bari bakwiye kuganiriza abantu ikibazo rero naho nce numva duhura nacyo tugabantu bato bato cyane sinzi ni kugenda ngo jengeneye umuti w'ugabanya inzaro numva afwa guhaye ntumubaza ngo uzomara iminsi yindi uzomara imyaka ingahe aho nce numva neza ko ari kurindira kurindira igihe bizafata nyine aho byoshyikira kubera umuntu arindira
nce
numva murakoze cyane
yego ushyire umutima hamwe utuze hanyuma ubwo urebe twizere ko n'imyaka yo kubyara nayo itarimo kugenda ishira bavuze ko mutegereje umunani
oya ntayiraja ntayiraja ama umuntu aza akomeza arindiriye murakoze cyane rukuri
yego urakoze cyane nawe Vena
murakoze kabisa
twakire na Dieudonné Dieudonné uranyumva wiriwe
ndabumva neza hari ibintu biko birasemamo ndabumva neza
ntabwo nzaho byatuma
ndiko ndagerageza kujyana mu
we urahagana he mbese
ndi bujumbura
nanjye ibyo uvuga bisamiramo ndabyumva ntabwo nzaho bivuye kuko Vena twamwumvaga neza ariko wowe harimo ibintu bisamira koko gerageza kubaza ikibazo cyawe cyangwa se gutanga igitekerezo Dieudonné
yego cyane nuko Jamingo ko atangaruka hariyo abantu bamwe bagenda bagira ingaruka iyo bafashe izo nkingo ugasanga basaninda bari bazi ko bikingize muko ugasanga batwaye imbari batabiteganye bakatubaza ingene ibintu byabaye ugasanga ari wakoresheje akagegene kajya ko mu kuboko cyangwa akanyuzi tukajya tubaza niba baba barahinduye ubushobozi kari gafite kera aho ntitubasobanukirwa
ndekeraho ikibazo cyawe kirahura n'icyo cya mugenzi wawe wundi wari wabajije byerekeranye no gusama umuntu yakoresheje uburyo bwo kuringaniza imbyaro ntabwo wari wakurikiye kubera uri mu Burundi
ndahantu hatameze neza sinshobora kubyumva neza n'ubu ntitwakumvikana neza mubwo nduba mu gihe dukwiye kuri telefone
ngaho buretse bugumyeho hanyuma akubwire muri makeya ni nko gusubiramo akubwire muri make muganga nzabona imwe
nibyo koko mugenzi wacu yongeye kubaza ati se umuntu ashobora gufata uburyo runaka bwo kudasama ugasanga kuko yatwaye inda nk'uko nari nabivuze kuko birashoboka ko abantu bamwe bashobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ugasanga purusangeya nka rimwe ku ijana cyangwa kabiri ku ijana kuko basamye ku buryo runaka angana nasobanuye ko bishobora kuba bituruka ku bintu cyane cyane bibiri icya mbere ni uko n'umuntu wakoze umuti wo kuboneza urubyaro aba yaranditse ko uwo muti ko umuti udakora ijana ku ijana ahubwo akenshi imiti ibanditseho ko ikora hagati ya 98% na 99% ku ijana ibiro bikaba byumvikana ko abayikoresha kuko icyo kigambijwe ni ukugira ngo badasama ariko abenshi kuko ntibasama 99% ariko umwe ku ijana ashobora gusama ugasanga bimubayeho kandi wamenya ngo nuyu bizabaho bitewe nyine n'ingaruka ibije ni ukuvuga ngo bibayeho tumugira inama yo kubyakira akihangana kuko iyo bibayeho ntibinavuze ko wenda ubutaha nawe niyo njya gufata uburyo izongera kumuha ahubwo n'ibyago bimubayeho icyo navuga ni uko iyo umuntu asamiye ku buryo bwo kuboneza urubyaro umuntu w'ubusamiyo wenda namumara impungenge kuko abenshi bakunda kuvuga ngo wenda yasamiye ku buryo bwo kuboneza urubyaro ngo uwo muti wari umurimo ngo ushobora kwangiza umwana akaba yagira ibibazo oya ahubwo iyo umuntu atwaye inda afata uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo imisemburo abahanga batubwira ko iriya misemburo iri mu miti ari kimwe n'imisemburo iyobora ukwezi k'umugore ku buryo no iyo asamye ari ku muti runaka byumvikana ko afite imisemburo ihagije ahubwo bituma ahubwo wa mwana uri mu nda akura neza ndetse na bamwe ahubwo bagiraga ibibazo byo kuba wenda yavuga ngo yarumva afite isesemi isereri mu gihe atwite ugasanga ahubwo bya bibazo biranagiye kubera ko afite imisemburo ihagije mu mubiri kandi umwana ntacyo aba uducingenzi nuko igihe umuntu yumva akeka ko yasamye akoresha uburyo bununu ukoneza urubyaro tumugira inama ko yakwegera ivuriro rimwegereye kugira ngo batangire kumusuzuma we n'uwatwite kandi noneho batangiye no kumutegura ko buri mugore wese utwite hari n'imiti agomba guhabwa kugira ngo umwana uri mu nda akorwe neza kuko n'ingingo ze zose zijyeho neza nk'uko biteganyijwe rwaba ari byiza kugira ngo ajye kwa muganga batangire amuha imiti. Ikindi cya kabiri navuzeho ni uko umuti wo kona ushobora wenda kuba utakora neza kubera wenda umubiri w'umuntu utabakiriye neza kuko batabanje kumukorera isuzuma ry'umubiri ngo arebe umuti uhwanye n'umubiri we cyangwa se ukanasanga wenda afashe umuti ariko adatekanye mu mubiri we uburyo noneho nuko kudatekana mu mubiri we yumva afite agahinda cyangwa se ubwoba n'ibiki byose ari ugasanga nabyo bitumye umuti wenda udakora neza kuko uburyo umuti kugira ngo ukore neza ugomba kwakirwa n'umubiri ndetse umubiri wakira akaba ari umubiri utekanye udafite n'ibintu byo wenda bibabaza cyangwa byihungabana.
Uracyanyumva? Wabashije gusobanukirwa?
Yenda kuba nkebuke ariko muga kandi kandi nabadu kubana bingindo aba bari kuza ku myaka 15 batarashinga ibyabo berari kure ko batakwikingiza
kwikingiza kuboneza urubyaro
kuboneza urubyaro kuryo iyo miti nta ngaruka mbi yagira ku buzima bwabo mu gihe cya hazaza hawo.
Muganga nzabonima
arakoze mugenzi wacu ikibazo abajije uko abantu benshi bakunda kukibaza tese abantu b'ingimbi n'abangavu abageze mu gihe cy'imyaka hagati y'icumi na cumi n'icyenda niba n'abashobora gukoresha uburyo bwo kwikingira inda bita kuboneza urubyaro. Nibyo koko iyo tugendeye ku mabwiriza duhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS batwereka ko n'abana bari munsi y'imyaka 20 abari hagati y'imyaka 10 na 19 nabo kuko baba baratangiye gukora imibonano mpuzabitsina nabo batwereka ko hari uburyo nabwo bashobora gukoresha bwo kwirinda zitifujwe bakaba bakoresha imwe muri ya miti ikoreshwa yo kuboneza urubyaro. Aha ngaha ndetse mu mabwiriza ya OMS yo mu mwaka wa 2018 babisobanuye neza bavuga ko n'umuntu w'urubyiruko utarashaka uwo munsi imyaka ndetse bari n'igihe bava ati ni munsi y'imyaka 18 ahubwo turavuga hagati kuva ku myaka 10 kugera kuri 19 nawe ashobora gukoresha buriya buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwikingira inda abantu bakuru bakoresha gusaba kongeraho ko agomba nawe gukorerwa isuzuma bumenyi ryimbitse we rwose bakanavuga ati ntihazagira umuntu uzaha umwana uburyo bwo kuboneza urubyaro atabanje kumusuzuma ngo arebe uburyo buhwanye n'amaraso ye cyane cyane ko abagomba guhabwa uburyo buzatuma koko igihe azaba wenda abonye uwo bashakana igihe yashaka kubyara agahita abyara ako kanya. Ibyo ngibyo rero nibyo bakangurira abaganga ariko n'abantu bari mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu nabo bemerewe gukoresha ziriya serivisi. Gusa ugiye mu bihugu bitandukanye usanga hari amabwiriza y'ibihugu atandukanye wenda rimwe na rimwe ugasanga anavuguruzana ya OMS y'ishami ry'umuryango ryita ku buzima aho usanga mu bihugu bimwe bavuga wenda ati umwana kugira ngo abone izo serivisi abone ubwo buryo bwo kwirinda agomba kuba aherekejwe n'umubyeyi. Hari ibihugu bimwe bivuga ariko ugasanga OMS ivuga ko nubwo wenda bashyiraho ubwo burenganzira wenda hari amategeko avuga ngo aherekejwe n'umubyeyi ariko OMS ivuga ko umuntu w'umwana yafata buriya buryo bwo kuboneza urubyaro gusa akabanza gukorerwa isuzuma bumenyi kugira ngo bamuhe uburyo bujyanye n'amaraso ye.
Uwo mwana nawe ntabwo batinyuka kujya kubwira ababyeyi ahubwo bashaka kubihisha no kubigira ibanga.
Nicyo kibazo kibamo kuko abana kenshi bashaka kubigira ibanga noneho ugasanga ko ayo mategeko rimwe na rimwe avuga ngo aherekezwe n'umubyeyi ugasanga koko navuga ko atsikamira abana kuko burya umwana nanjye nk'umuntu w'imbugukemuza bw'imyorokere nemera ko umwana niyo agiye gukora imibonano mpuzabitsina ntabwira ababyeyi ntabwo rero yajya kubabwira ngo agiye gufata uburyo bwo kuboneza urubyaro kuko akenshi abikora yihishe kuko ababyeyi akenshi ntibamwemera ko yakora niyo mibonano mpuzabitsina. Ikindi nakongeraho ni uko usanga nabwo serivisi zo kwa muganga burya zitangirwa ubuntu zirishyurwa n'ubwo wenda usanga nk'izo zaguye nyine bishyura amafaranga make ariko hari udufaranga baba bishyura ugasanga wenda niyo yaba ya indi wenda afite n'ubwisungure mu kwivuza ariko arije wenda nk'amafaranga 200 to 300 ari ugasanga ayo mafaranga rwa rubyiruko nta mafaranga rufite ko aragomba kuyavana ku babyeyi ndetse bikanagaragara naho wenda ashobora gukoresha na bwa bwisungane mu kwivuza afite rimwe na rimwe usanga bamubwira ngo assurance yanditse ku mubyeyi we kugera aho ngo wenda abone serivisi kwa muganga bigasangwa zane n'ikarita y'umubyeyi cyangwa indangamuntu y'umubyeyi kugira ngo akoreshe bwa bwisungane mu kwivuza noneho ugasanga koko umwana aracyazituwe n'izo ngorane nubwo serivisi zihari zikaba zirando batandukanye ariko zimwe na zimwe kuzigeraho hari igihe bimugora kubera ko bimusaba kubibwira ababyeyi kandi ari serivisi ubundi yagombye gukoresha akoresha ubundi atabwiye ababyeyi uko ni serivisi umuntu ku giti cye akoresha ku giti cye atanashaka ko abandi bazimenye.
Radio ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikira kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 ariko mwajya no kuvuga kwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook Radio Yacu. Ikiganiro ni muri Isanga, ikiganiro cy'ubuzima kwa gatatu. Umutumirwa wacu ni impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere, akaba n'impuguke mu buzima rusange, ni Dr. Anicette Nzabonimpa. Arikorera ku giti cye yemeye kuduha umwanya wo kutuganirira kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Reka noneho twakire Gerard nawe abaze cyangwa se atange igitekerezo. Gerard, turikumwe? Ni turakomeye nawe se?
Ego twakima ndamukiza yeza abwiye ubunyoro cy'ubuzima.
Narakumva. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ikunda oye kera mu Burundi ibiza vuba ikintu cyakugize mwariko
uburetse gatoya gabanya niba ufite radio ubu yigabanyije cyangwa izimye hanyuma tubone kuvugana ko hari urusaku.
Ndakubaza.
Yego.
Halo.
Turakumva.
Halo.
Komeza nyarutsa.
Ikeme igihe cy'ikiguri cyaraba mwana n'umuntu mwana kugira umuntu kugira ngo akugire kugira ngo bitaho mwana.
Turakumva bitugoye. Gerard, rwose ikibazo kirahari kuri telefoni yawe, ntabwo nzi niba arahuherereye cyangwa niba hari radio ifunguye aho ngaho iruhande rwawe. Gerageza kumva.
Alo?
Gerageza. Ntabwo twumva, ntabwo twumva. Reka twongere tuguhama. Ibyo umuntu yaseguye
rero bizaba yuko
Gerard utwihanganire. Gerard, yewe Gerard.
Alo
Gerard, ntabwo tukumva rwose, telefone yawe imeze nabi. Twihanganire twongere tuguhamagare, ubwo nibidukundira turongera tuvugane. Nk'uko narindi vuze, ni ikiganiro cy'ubuzima cya buri wa gatatu. Nagira ngo dukomeze rero tuganira ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere n'ingaruka ku cyorezo cya virusi ya corona cyangwa se indwara ya COVID-19 iterwa n'iyo virusi yagize ku bikorwa, kuri serivisi ku bantu ku giti cyabo bahabwa serivisi. Mu kanya muganga yari arimo atubwira ko hari ibibazo bishobora kuvuka ubu ngubu cyangwa se no mu bihe biri imbere kubera kutagira amakuru. Uko tubyumvise, abana cyangwa se n'abantu ubwabo, hari umuvandimwe wavuze ati twebwe abantu batoya ntabwo tubasha gusobanurirwa mbere yo kubona serivisi runaka. Uko byumvikana rero, muganga Nzabonimpa, umuganga ugiye gutanga serivisi yagombye gusobanurira uje kuyimusaba kuko ndabyumva umuntu niba aje aravuga ati nge ndashaka kuringaniza imbyaro niba abishaka umuganga yagombye kumubaza ikibazo cy'igihe yifuza kuzongera kubyara cyangwa niba atazashaka kongera kubyara ari Burundi none hakabona kumuha iyo service ko simpamya ko buri wese yabazi ibibazo agomba kubaza kujya igihe gusaba service mwabwira iki nk'abaganga batwumva cyangwa se abashinzwe gutanga izo service
nibyo koko icyo nabwira wenda abantu batanga service zuza bimyorokere cyane cyane izo kwirinda inda zo kuboneza urubyaro nabasaba wenda ibintu bibiri ikintu cya mbere nuko buriya kuganiriza umuntu uje gusaba service nicyo kintu gikomeye cyane kandi gituma service umuhaye ishobora kuba service nziza cyangwa mbi ari naho koko bigaragara ko iyo wakiriye umuntu neza na wakwisangamo akakwiyumvamo akakubwira koko ibyo agomba kukubwira byose ntacyo asize inyuma cyane cyane ko kwibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere akenshi usanga iyo umuntu abivuga hari ibyo agenda asiga inyuma wenda atabivuga cyane kubera kugira ipfunwe cyangwa kugira isoni noneho rero ikintu nakongeraho ni uko abaganga bagombye kugira ikintu cyo nabo kumva ko abo bari guha serivisi ari abantu nkabo noneho akamera nk'uri gutanga serivisi ariko nawe yumva ko ari kuyiha nawe akaba ari kwishyira mu mwanya we akavuga ati niba wenda ngiye guha umuntu serivisi runaka uko nanjye nagombye kuyihabwa ariko nyimuha ahangaha ndashaka kugaruka kuri ikintu cyo gukora nkari yasuzuma kugira ngo barebe umuti wenda umuntu azakenera niba koko uhwanye n'umubiri we ariko nkagaruka n'ikintu cyo kugira amakuru kuko buryo umuntu uje gusaba serivisi abaje gusaba serivisi akenshi nta makuru afite y'ingenzi akenshi wenda bayarumviza ati mugenzi wanjye akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ati nanjye reka ariko njya gushaka aho niho rero abaganga basabwa ko mbere yo gutanga uburyo bwo kuboneza urubyaro babanza bakaganiriza abantu mu byiciro bibiri akenshi iyo abantu baje nko gusaba serivisi urabanza ukabaganiriza wenda muri rusange kuboneza urubyaro uburyo buhari ni ubuhe ibyiza ni ibihe se buhari bukora gute ingaruka zishobora kuboneka z'imyaka ni iki abashobora kuboneza urubyaro ni bande noneho ariko hakaba n'ikindi kiganiro cy'umwihariko umuntu ku muntu uko umuntu yinjiye gufata uburyo kuboneza urubyaro ntuhite umuha utongeye kongera kumuganiriza ugomba kongera kumuganiriza kugira ngo ibyo wenda atavugiye muri rusange ari kumwe n'abandi yongere none abikubwire muri mwenyine kuko hari ingaruka kandi wenda kibanga bashobora kukubwira atari ko nubwo uri gufata uburyo kuboneza urubyaro ariko wenda byigeze bimbaho cyangwa ufite uburwayi runaka ndashaka kugaruka rwose ko kuri iki gihe usanga hari indwara abantu basigaye bafite ubu ngubu navuga ko ari indwara z'igihe kirekire za diyabete za hiperitansiyo ibintu nk'ibyo za kanseri noneho ugasanga koko ubwo burwayi buragira n'icyo bwongera mu gufata icyemezo cy'uburyo yakoresha bwo kuboneza urubyaro kugira ngo bumugire akamaro kandi ntibumwangirize n'ubuzima ikindi rero ni uko navuga ko mu gusobanurirwa ni ngombwa ko umuntu ya umuganga asobanurira wa muntu agiye guha uburyo kuboneza urubyaro ariko noneho akamuha na gahunda y'ukuntu bazajya bongera guhura kugira ngo asobanukirwe wenda ibyo atumvise uwo munsi kuko ngo tubizi uburyo ntabwo umuntu wasobanura umuntu umunsi umwe ibintu byose aba bibonye ijana ku ijana noneho mu gihe wenda agarutse kongera gufata ubundi buryo niba aje kwiteza urushye cyangwa gushyiramo agapira ko mu kaboko cyangwa bakagira umwanya wo kongera kuganirizwa kugira ngo bahabwe amakuru yimbitse abimenye neza
mubivuze neza muti ntabwo umuntu yasobanurirwa umunsi umwe kugira ngo ibintu byose aba abizi ariko nanone n'isaha imwe dufite natwe nayo ni ntoya ni nini kandi ni ntoya ku buryo tutasobanurira ibintu byose ngo tubirangize ariko nagira ngo Dr. Zabonimpa mu masegonda makeya dusoza mukurikije inama cyangwa se ibitekerezo abakunzi b'ijwi rya Amerika n'ibibazo babajije mutange inama rwose muri makeya y'uburyo umuntu yakwifata mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mwanzuro iki kiganiro
murakoze cyane icyo nabwira wenda abadukurikiye ni uko nakangurira abantu bose kugira gahunda y'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane nk'ibi byo kwirinda inda bakoresha uburyo kuboneza urubyaro kwigira iyabo bose ntawe usigaye inyuma ari umuto utarashaka urubyiruko ariko noneho n'abashakanye umugabo n'umugore bose bakabigiramo uruhare ndetse byabika byiza wenda banaherekeranye bakajyana ku ivuriro kugira ngo bahabwe amakuru bari kumwe noneho bose bagere mu makuru nyayo kandi noneho bakabikora mu rwego rwo kugira ngo icyifuzo cyo gukoresha uburyo buboneza urubyaro kibi cy'umuryango wose kandi kizatume umuryango ushobora gufata gahunda yo kuba tuzabyara abana
yego ndagushimiye cyane murakoze cyane Dr. Anicet Nzabonimpa ndabashimiye mwese abo twari kumwe mugire ubuzima bwiza.